Nikakuopoa levels za juu CV yako haina doa unanga hata usipojipodoa haki ya nani walai kesho natangaza ndoa give me that ili tokate kilimilimi woneshe mama woneshe uko na mimi usikaze kiuno kama unacheza makelekele shikilia 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 mpaka chini a rude boy with the big thing of course she's pretty pretty shopa disha maru wani mwite kiti kiti wauni Shikilia, shikilia, shikilia Shikilia, poa, posi, achi Shikilia, shikilia, shikilia Shikilia, poa, posi, achi
Na, 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 na
chini yeah. na kama tia kwenye makali kama tia mpini Ooh. na kama vinoti vipo sata kuambia nini kazi yako kupika kufona kuatambia mjini kuna mda unaenda kama unadondoka Ooh. kuna mda na unamzuke la kuna mda na ugopa yeah. kuna mda wa michezo la mda ni wa makopa kopa Love. kuna mda wa kupangani na kukaa chopa sasa nataka kukione chalicho kupa mama benzil meungizeka son mepungukio na drama kwa yolo nataka unipe zede ulicho nipayana nkikumiza na kupoza na ngoma za mawasama tuna wasama
shikilia shikilia Shikilia, shikilia, poa posi achi Shikilia, shikilia, shikilia Shikilia, poa posi achi
Na, 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 na